say I can do ya. We just say we love you. Ni uchocha ya. Oli murundi, oli kunacho. Aba kufuganya bono bakubya mpeo. Dyang, wabakuba pancho lina naku. Echechi watocho nyola shiringa bening. Amuno nyate wajalu wenda. Wange yanja kala no mutima ya siringa. Motu jeke bangalo. Sisi mada mi first my final. Ni wonga vila si bangalo. Wange mwaka langa chambalo. Ono wange jenenda. Balalamba kubyo mwenda. Ne wonga vila si bangalo. Wange mwaka langa chambalo. Ono wange jenenda.
Balalamba kubyo mwenda.
Yono jenenda. Afiru bade ni usonda. Mwansi waze hakandoya. We design the love yo. Ni kuchocha ya. Yono jenenda. Afiru bade ni usonda. Wanze akandoya, we design the love yo, ni kuchocha ya. Kuba muma katito kuba musonda. Masasi kunya makabira mga kafuga. Mama yanga mbato njiza mchala. Omuchala awewe chiti haika. Wange magala kufam. Kwa mkwata kukutira kwa kwede liso. Kwede kine wama nyenye buti. Kabina kodi na balikwe kuba singa kwa simini. Pokini 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 dance. Kwede kini dekini 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 dance. Bidi bam bidi bam bidi bam 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 bam. Bebi sembe la kusaka la weba kwe fosa. Uli muka lewe kula basenji. When made an hour, so got a good ya. One point and I would go one guy in Cedula. You know, Jenenda, a fleet of a day, the Musonda. Once he was a Hakandoya, we design the love yo, the Kuchocha, ya. You know, Jenenda, a fleet of a day, the Musonda. Once he was a Hakandoya, we design the love yo, the Kuchocha, ya. Nanonya Tienkua, Okukwa Zomukwano. Wafuka chakulia Chirona misana yegu jenjoya Bumogu wami wa munanas Gusaranga mchinjaji Gwantekera na kutamira wenge Love yedi kupaja kutu seseja Yono jenenda Afiru bade ni musonda Wansi waze hakandoya We design the love yo Ni kuchocha ya Yono jenenda Afiru bade ni musonda Wansi waze hakandoya We design the love yo Ni kuchocha ya Yono jenenda.